Ndisibulisele kwakhona zihlobo kwindawo apho nisibukele nisimemeleni kuzo. Sibuyile kwakhona ngeencoko ze-index investing nabakwa-Satrix Investment. Eyanamhlanje incoko siza kuba nalo udwendwe oluza kusicacisela ngee-products zakwa-Satrix olungudumo Mxenge, yena oyi-business development manager kwa-Satrix.
Okwangoku besincokola besithetha nge-index investing saqale senza izichazi. Sangena kwi-cost zazo uba zintoni. So sizancokola namhlanje ngale ndawo ibonakalayo. Besiqale sathi singayifanisa ne-container okanye isingcwabo apho yenzeka khona yonke le action ye-index investing. So ungaqala usichazele nge-products uba zeziphi na kanye kanye eninazo ningu-Satrix phambi koba singene uba nisebenzisa kanjani okanye umntu o-investayo angasebenzisa kanjani na. Bungaqala usichazele nge-products kwenzele uba siyazi uba silisha nezingqobo okanye i-container ezingaphi ezinjani.
Ndiyabulela enkosi babalwa and bendicela ubulisa kwizihlobo zakho. Enkosi ngoba lapha xa sithetha ke nge-products ze-investment kukho into kuthiwa yi-investment vehicles. So sometimes uzawuva abantu besithi unit trust, abanye besithi ETF or exchange traded fund. Ngohlobo thina siyibona ngayo that i-unit trust ne-ETF ziyafana, akukho mahluko omngako. I think umbona umahluko enothi ba abantu funeka bayicinge is we call it accessing, so meaning ba ezi product ndizazifumana njani, zifumane kaphi. So for example i-ETF portfolio or i-basket or isikhaftini ohlobo ubeka ngaso that is listed on the JSE. So abantu baninzi we have umuntu esithi ba nam ndiyafuna uinvesta kwi-Johannesburg Stock Exchange and bathethe ngeinto ezifana ne-shares. Thina ke we even take it one step further sithi instead of ujonga i-share one thina singakunika a cocktail or indidi ye-shares. Laa nto kuthiwa i-diversification. So with one transaction on the JSE through i-broker yakho ungenza ebhankini nathi sinayo kwi-platform kuthiwa ngu-Satrix now. So that's one. Then the unit trust iyafana, but yona ke unit trust ayikho JSE, it's not listed on the JSE, but i-product yona, be it e-top 40, which is your top largest listed companies on the JSE, ziyafumaneka, but at least wanga ke lena iskaftina ule container to JSE.
Kodwa uba siya ikomperisha i-ETF ene top 40, siphinde sikomperisha ne unit trust ene top 40. Akufanelanga uba nokumahluko umngako xa sibona indlela esiphefoma ngayo ubandiva kakuhle.
Yes, so maybe apho ekuqaleni mhlawumbi angiba khona umahluko because i-cost is fine. But ekuhambeni kwexesha if ubona i-performance of an ETF a top 40 unit trust versus i-top 40 a ETF ziyafana. So if you look at let's say 5 year or maybe a 10 year horizon ziyafana. The reason why simention nje indaba ye-cost is that apho kwenzeka khona is that i-ETF for example kufuneka ubhatale i-broker ukhona into kuthiwa zii-platform fees. Whereas i-unit trust inonokwazi i-unit trust yona iba cheaper xa ungenayo because usebenzisa a different access point. So for example ziyafumaneka again kweyethu i-platform which is Satrix now, ziyafumaneka into kufuneka kuthiwa zii-less platforms abantu bathethe ngazo, or ziyafumaneka mhlawumbi xa udibane kunye ne-financial advisor ikucebise uba uzawuinvesta kuphi. So usually inintsi le-financial advisor zisebenzisa i-unit trust because ngezona basiqhelileyo.
So ukubuyela nje kule broker obuthethe ngayo ngobesicacisa ngendleko i-costs kwisiqendu sesibini, siye sathetha ngento yokubana kukhona ezemanager, kukhona ezomntu oku-advisor. Abanye abantu bathanda ukuthi xa bethetha nge-advisors bathi zii-broker.
Yes.
So le uyithethayo wena ye-ETF iyafana ne-advisor okanye umsebenzi wayo mhlawumbi uyintoni?
Yeah.
Okanye yintoni ebangela uba ibe yona iyangeza i-cost zayo? Bungasicacisela nje phaa kule-broker
uthetha ngayo. Yeah, iyaxhomekeka. So into esiqhele ibona kakhulu uba i-ETF zisetyenziswa ngabantu abasebenza ebhankini. So if let's say une-financial advisor that edibene nebhanki oyisebenza ebhankini xa icebisa ngokwiindaba zemali typically ke ngoku ii-investments azabonisa zona gezi ngokuzi listiweyo on JSE. And bona bayakwazi ke ngoku access because banayo i-platform. So bona again it's a different broker now. I-broker lena ngumntu okwenzela le transaction on your behalf. So ayifani ne-broker umntu ocebisayo ngeinto zemali.
Uyi-advisor.
So mahluko ulapho. Then ke ngokufumaniseke uba uyakwazi ukufumana mhlawumbi i-advisor edibene ne-insurance. For example, a sense of insurance company. Bona ke xa becebisa ngoku indaba zemali, it's either bazathetha ngeunit trust okanye endowment policy njalo 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 njalo.
Kodwa umuntu uyakwazi ukusizela apha kuSatrix.
Njalo.
Ovele ncokwethu mhlawumbe kanye wafunda nezinye i-brochures yenu. Akunyanzelekanga ukuba asebenzise i-advisor. Uyakwazi ukuza azikhethele azidibanisele i-funds zenu.
Iyakwazi.
Noba ufuna ukuba i-unit trust yenu aphinde mhlawumbe imali efake i-ETF yenu uyakwazi.
Iyakwazi. And siza available sombini. So sina unit trust sina i-ETF yakwazi uzenzela ngokwakho. Mhlawumbe manenzo umzekelo ufana ukuthi uye Gemini yabo. Bakhona abantu bazaziyo equipment zaseGemini bazazi bafuna ukwenza ntoni. Kubekho umuntu oqalayo aqonde hey yonke lento ngoku yandixaka ndifuna umuntu ozanibamba isandla andibone isibandenze kanjani. So it's iyafana ke nakwi investment ba even mhlawumbe umuntu kehle amukhanyisiweyo okanye ngumuntu ozithanda into ze investment iyona ndlela ke lula kuzenzela. But if ngumuntu oqalayo uyoyika and awunashore ba denze into ze right now, that's when sithi ku Tina City, but we encourage you, but we will kangela e financial advice.
Futhi akhonto izotheni animphathi ngohlobo olushukileyo umuntu ozange advisor kunozizela ngokwakhe
essential
akhonto nina impatho kanye treatment kanye akhohlazi ukuza
akhohlazi no akhohlazi baninza abantu abazenzelayo. I mean xa sithetha ne clients ezininzi baninzi abazali abathi ba imali yam ndiinveste kuCetrix nabantwana bam ndabainvestela as well andizenzele and the process ibilula. Again, I think, you know, into emnandi about i-products zethu is that zilula babuza understand. So besithetha nge-top 40, if you look at mhlawumbe phesheya kunde, hey man, kukho ezi companies ndiziva mabonakude okanye ke mhlawumbi if ngumntu ke omthandayo Netflix uthi hey man, le business ndiyabala nam khe ndibe invested kuyo. So ingxaki ngokubantu sasifumana njani ke ngokuthuba okanye ichance yokuthi mandi invest. So thina what we've been able to do for e-clients zethu is that instead of ujonge share one sakwazi ukunika ngokuinhlobo yenhlobo ze international companies. So MSCI World into enjalo. And it's over for with one trade the ETF of money exposure of more than 1,000 companies.
Ezingezo zalapha.
Ezingezo zalapha South Africa, yes. So zi companies ezilistiweyo America, ezilistiweyo Europe, ezilistiweyo Japan, ezilistiweyo in Australia.
So ngendlela ezisetyenziswa ngazo Duma, umuntu masithi masithethe ngabantu mhlambe basicela sicinga abantu abadala abakwi age zokuhlala phansi. Bangasebenza nabo i-ETFs ne unit trust okanye ninazo nazo i-array okanye zingena kanjani zona kulo mntu othi yena hayi mna senza uhlala phansi okanye ndifuna ukuqala ngoku ndisaqala uphangela ndisayi-young professional uba ndicingele umhla ka wobanza uhlala phansi ndingaxhomekeki kuleya lomsebenzi ndisebenza kuwoqa ndingaxhomekeki kwindodla. Sentsho ubungasicacisela nje umntu ocinga yena ngomhlala phansi uba i-product zenu
zihamba njani. I guess yona nto ibalulekileyo umntu funeka ayiqonde when it comes to into ze-investment is also understanding cities i-volatility or imali yanyuka phinde ihle. So for example into kuthiwa zii-equities. Equities ke besithetha ye-shares. So abantu bayasimsa amagama macala. So umntu zathi equities omnye mhlawumbe athi zii-shares. So into eyi-one. Now into emnandi about i-shares or i-equities is that xa ujonge ingxowa yakho uyifuna uyibona uba iyakhula na is yona i-strategy funeke uinveste kuyo i-equities. And si-encourage abantu abancinci or abaselulutsha uba mabeinveste kwi-equities. Again why important loan is that the equities funeke na uzinike ithuba bala mali ikhule. So for example sithi ba you must
try and stay invested for longer than 5 years.
Equities.
Yeah. Anything shorter than that, uzabanenga ke volatility. I mean, ngoku kuko yayibona musimeko siku, you know, both up in South Africa na peshe is that equities are not doing well at the moment. It's negative. Now, umuntu osesemdala ejungumhlala phansi akazokwazi ukustomacha lo volatility. So we basically say that you must try and look for a strategy that is less risky. But la mali yakho ayizokhula as much as the equities, because yona ndibalekileyo ngoku for wena that ba even for 100 rand yam ndicela 100 rand amane interest yabona enye ba uzangibuyisela umva ndisengxakini because andinalo ngoku ilanduka iminyaka ezakwazi ngoku undincedisa with the market. So you have to look for what we call less risky strategies. So kwezo strategies sinazo in money market, I think we were mentioning that when you episode that was Qembu. And then enye ke esithi umuntu was thinking about, let's say, anything between 18 months to about 3 years. We've got something called a low equity balance fund. So ithethe uthini loo nto, i-balance fund zine strategies or asset classes ezohlukileyo. So it's a combination of equities, property, senior bonds, or we call them fixed interest, and then we go to the money market. Now, the beauty of that is that it's akudibanisela ngokwethu. Now, when you don't have to bow and be any worry on what you ban, so tata up and alap and alap and this diban is a portfolio because it's our long out of money for now. So, low equities is maybe for people who are close to retirement. But if you domini, Sanuza, Law, not 21, or Kalum City and Zomcha, or Sanu Creta, and Nugi Ever City, you must try and, you know, be expose to equities as much as you can.
Kuba zona zizo osene thuba inxa eminyaka yakho
njalo
yokuba ube semarketing
njalo.
And then u receiver Duma usoloko khona kwinto yonke esenzayo uSARS naye usoloko efuna eyakhe naye ipoint usoloko xa ibona imarket isikhula ufuna ubona naye engenisa. Kwiluhlu lweni leproducts ninazo nani i-tax free savings
sinazo.
And ke ngoku since umuntu ngamnye ekwazi ukuinvest 36,000 apha eMzantsi Afrika ndifuna ngonyaka ndifuna ukhe uthethe ngehlobo oyibona iclients zisebenzisa ngayo i-tax free savings accounts, although nina eli gama lithi savings alichazi kakuhle kanye kuba ningu-Satrix investment uthethe ubana nifuna abantu abalethuba elide noko. So uba ngakhe usinike mhlawumbi imizekelo yendlela okanye yeenjongo objectives abantu abazisebenzisa ngayo i-tax free accounts enithini benazo ukwenzela uba babonane okanye bakhawulelane nezidingo ngezidingo abanazo bungeza noba mibini mithathu imizekelo.
Receiver, I think, no, National Treasury, le initiative yabo, tax-free savings or tax-free investment account, tina sitana kuti investment account, indo tina si supporta yukakulu. And again, kuye tu yi platform, which is Cetrix Now, kwa uye wa registration, wa sign, we will automatically provide you with a normal account and a tax-free savings account. So e-products are fun. So classity top 40. When you decide about if I get a normal account, I'm now going to invest with tax-free savings. Now my plan is taking a normal account and the normal account we ambanjan in your tax. So apple tax wakona, right, is if you stay invested our tax. The only time when we tax gets triggered with normal account is how you are deciding ukufuna ukukhupha imali yakho kwi marketing, right? Then if la mali ibikhulile, we seen a term kuthiwa yi capital gains tax, right? Now u taxman akaku tax kwi mali oyi contribute le wena u taxa kula portion yakhula if you are even entitled. Then ke ngokubeka ngokunalento ba i companies esi invest kuyo kuzo, like for example i top 40 as companies, you know, from time to time sibhatala ngokuthi ba dividends yabo. Now again like dividends i level tax me ngoku aphinda naye akulandu ka tax kuyo. Ewe when you ayifumana some of that dividend but iyanancitsana no tax man. So that is the normal account. We tax-free savings, yona, into emnandi ngayo that La mali ikhulayo ayitekswa, nala dividend ibhatiwe ezibhatelweyo zezi underlying companies ayitekswa ngeyakho ifumana nje ibinjalo.
Umthetho wazo.
Umthetho wazo. Yabo. And that's why ke ngoku buthatha ngelimits ze 36,000. That's why ke ngoku kukhona limitations uba imalini onokwazi uinvesta kuyo per year, but a lifetime is 500,000. So in your lifetime, la mali ubuye contributor, we're saying, if you say 36, if let's say you invest 36,000 a year, is outata about 13 to 14 years for where now we maximize the lifetime, right? So that's the first thing. So call it 14 or 13 year period. That's the first thing. The second thing is that for when also as we enjoy is benefits the tax free savings bekhona le ndaba ukuthi ay compound interest, right? So it's interest on interest, so imali yakho ikhula phezu kwenye interest. Now for e compounding uzokwazi uyifumana nayo idinga ixesha. So typically ke abantu abayazi yo lento bathi ba if you are invested in a tax free savings and ufuna i benefits the tax free savings based on compounding interest is kube invested for more than 10 years. Anything shorter than that, by imali encinanani uqonde manayiman ndiyachana apha. So what we try and encourage abantu is that when you use a tax free savings yakho, so usebenzise ngathi normal account
umanuyotsala mane uxa kukhwi sale okanye xa kukhona umane uxakekela kuyo.
Exactly.
Ayoyo mane uxakekela
sebenza kwi normal account, not with tax free savings. That's the first thing. The second thing is abantu ukho lo tax free savings or savings for us is problematic because it needs abantu ba investa kwi money market. Whereas meba la mali uinvesta kwi equities.
So imali ekufana ba xa uzosebenza kuba ndivakakuhle xa uzosebenzisa tax free investment account yakwaCedrix funeka usixele uba ungumntu ozayinika ixesha elide kwenzela ubana eza 36,000 limit zakho noba unganyanzelwa nje uba ude uyifike kuyo kodwa uba ude wakwazi ukufika unyaka kula 36,000 uyinika ithuba loba ikukhulele ibe ne-capital gain ibe ne-interest. Ithi ifika ngoba xa ifika la 500,000 and ithi awuphindunikwe uba ngoku uphinde utyala. So that is uba uyahamba uyoyikhupha awuqalile awuphinde ubuyele
uphinde ndiyobheja. Ayihambi njalo.
Hayi, inesinto esinoyithetha yiyo le nto ezincoko zinoko ziliqela zizawude zibe yi-6. Ndicinga uba masikhabe sikuye kokwa namhlanje ukuze umntu onombuzo kule nto siyithethileyo akwazi ukubhala abhale kwi-social media platforms zethu ngoba nisinikele noko ithuba loba abantu xa bethumele imibuzo bangafumana nebhaso le-voucher. So mhlawumbi singaphinde sikubize xa sifumana loo mibuzo kwenzela uba ukwazi ukuphinde uphendule izihlobo ezisimameleyo.
And that's about corner amazwi uthi gqaba xa uvalelisa no in show yakho ndifumana nethuba ke ndincole nesihlobo zakho but into esithanda thina uyithetha ke kwaCedrix njengabantu ke abajongene into ze investment is that umuntu osathanda buza ukuba when is the right time amaka invest thina sithanda ukuthi ba yona xesha le right lo investor ba investe kwayizolo.
Kwayizo.
If akwazanga izolo namhlanje is also a good time to start your investment journey.